Been a bit of an exciting day around here.
Madame Jean-Pierre Benanake, Lutika Jama Moroku Folin Foloye Kablani Joro Bilibili Ninkuna, Nekake, Jen Psaki, Noroblaye, Atuye Minka Dankanye Kateme, Abe Aka Joro Kura Bara Damine, Mekalu Nata, Klitan Anisaba Watila. President Joe Biden ye tasi blake kada Madame Jean-Pierre ka bara kelin temenunka. Nekatlaka 70 ka foko abe akasugandili la seluke nekuna wulu bilibili dei. L'Amérique jamana kuntiki ka chakeda Maison Blanche kuna foniso nyemoko kura ye la segininke ne nisonja baye ka foko.
This is a historic moment and it's not lost on me.
Ko neka sugandili ni ye tarigu kono waleya de yi wante nyina akofana nebe adon fene ka fo ko ni ko belebele de ye mugo chama mbulu ame domina ikobi Karin Jean Pierre ne achibe sambina nini nanina ne dem somani kelembe ana ajenyo mbulu no uye kuna foni sensela ye la meriki ja kansuba senenda yelena kateme Maison Blanche ka kuna foni so in podium baka ka nyemo ku fulana nyato abulu no ye Jean Psaki ka dankanya yi Karin Jean Pierre ka jamana kuntiki ka kuna foni joro dankanya dara farafi musu follow me taka Ode tunye Judith Smith tayi. Misali la, samba kele ni keme konotoni, bi konotoni kele mwati la. E Judith Smith kera, Maison Blanche kuna foni so nyemoko dankanye, George W. Bush ka fanga wati kononana. Karin Jean-Pierre Lamora, New York. Abe tuwabukan fo. Awolo la Martinique jamanaka. Afache, anaka bamuso bebo Haiti jamanaka. Unana l'Amérique jamanaka, tunga denya de la. Yoro mina, afache tunye taxi chauffeur ye. Ani abamuso ale tumbe Kenya bara uke kasoko nonana. Karin Jean-Pierre ye aka politiki bara follow damne. New York maradila sani aka mugo tobole nya basoro association sigida wala baraula aye aka sanfe kalan la walia l'amérique kalanso bato bolimba Columbia université la Karin Jean-Pierre mbé afo wati bela kale kanyesoro l'amérique jamana kanya jubora asomo unanani hatlina mununi tunga denyala l'amérique jamana kono Karin Jean-Pierre kera moye minye la fasali ke kosebe hatlina bana be mugo mununa kateme anyiningale kuna foni dibao fe aka hatlina laba unaka la dilika unaka lase l'amérique sifinku Aye jabilike kafoko nibe fe ka kominke diana tigela na akanumbila kosebe kafara oka nibe adonfene ikanga sramunta ani kanga tasramunufe niye baragelenke no hatlinawi otmala ibe nyesoro ikadunya tigela sraula